give thanks to God because this beautiful time that the Lord has given us, John.
Ndiyamikenso to Mulungu makamaka chifacha nthawi yabuno kwambiri imene atipasanso mtsiku la lero.
What a comfort to be one of those God purposes that they should draw nigher to himself. We are here worshiping the Lord Jesus Christ without compromising. And we are here to worship the Lord Jesus Christ because we have got nobody worth it to be worshipped. It's Christ and Christ alone. The only people that sees that there is nowhere and nobody worth it to be exalted are the only one that their eyes has been opened and see the beauty of our Lord Jesus Christ.
And the crowd have never won to cut away.
Before it pleased God to open the eyes of the sinner, that sinner depends and believes in himself. He creates hope on the hopeless. It ends up to be a sinner without hope. He acts, he does whatever seems to be good to him while he's just done before the Lord. But when it praised God to reveal Christ in the one, is when he see that there is nowhere and nobody worthy of praise. Christ alone is worthy. Last week, we were in the book of John, chapter 20, verse
19.
Whereby we see the sovereignty of our Lord Jesus Christ. And we cover some other things, the stages of Christ Jesus. The stages of our Lord Jesus Christ, his life while on earth. And we understand these stages. The first and second are the physical stages of our Lord Jesus Christ that makes multitudes of people to cling to that so that they should be blinded to the exact and the truthful things of Christ.
Appearance
of Christ Jesus and the fact that it ends there.
And wambiri tu makamwa ambiri anakazimisa zipembezo zao pa magawa amene wawa amena maangana maonekidu aja Yesu Christu munga mtu mtubi nipo ama anakazimika pamene kukwina nsokolo we.
What I'm trying to come up with is this.
Chumutifuna kweso foto kuzandishi.
When Christ was on earth, he does all miracles, not as the center of the gospel, not as the center of worshiping, but just to create the attention of the people to him so that at the end of it he might preach himself to the people.
Ambuye Yesu tu ali mdziko la Palestine anachita zvakabwisa zvose zvinenge zvichibva koma kosokara kuti akakoma siko autenda akuna mazvo ai koma anachita zvose zvose jangoringa zvakafuma zvichichawanzo kuti chidze paiye.
But the opposite thing is that the way of Christ that him does miracles makes the people to think that it's what was the gospel that they were misled. Now the people, there are many the people were misled of themselves.
Mone kusepa ni sato pano kusiana kwa choringa jambo Yesu zoringa zawa mone pagone kandi apa pamene kuzipa mukona kusasa kuta zina jitika angu anakazi kika mene mukumaona ngali mene zozo utenga wenye mwa bino pamene pamene atamba tukone zira oka.
This doesn't mean that Christ misled the people, but because the people are blind, they never comprehend the things of Christ in its spiritual standard. People fool themselves with these claims to be miracles, and even other denominations are creating their names, sounds like gospel names, Miracle Church of God, Miracle so of God. But the truth is, Christ is the gospel, no any other thing.
But
let us see the sovereignty of our Lord Jesus Christ from verse 19 that we read last week.
Kumano tadentone ni tubano ulamulilo waji wa Kristu ni pamvu zake mungachone ila mundibere niti ni minesikunda wenenga wiki yata.
He said, then the same day at evening, being the first day of the week, whether the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you.
Pamene mukama zoro tsiku lomwero loyamba la sabata makomwali chitsekere kumene anakhala kuphunzira chifukwa chakuopa Ayuda, Yesu anadza nayimirira pakati pawo nanena nawo, mtendere ukhale ndi inu.
Here we see that without Christ there is fear.
Ndi apa tikuona ati kuti popanda Yesu Khristu pamakhala mantha.
Wheresoever there is no Christ, there is fear. That's why Christ, when he saw this, that fear is upon the people, if he is not there, he first preaches to the people on Acts chapter 1, verse 8.
Ndifanyaka pamene Ambuye Yesu anaona ndi kuchizindikira ichi kunena kuti anthu ali ndi mantha popeza Ambuye Yesu yopalibe anthu ndi odzazidwa ndi mantha anayamba kulalikira ichi mbuku la machidwe mutu woyamba ndi Mike 8.
Because the other thing that we saw here, fear gathering the people together in the house.
Ndifanya chinthu china chomwe ndikuchiona apa nkunena kuti manthawo amathandizira anthu kusonkhana pamodzi kubisala mnyumba.
So they were hopeless. With that kind of hopeless having hopeless makes them to gather together, having nowhere to go, but just to close themselves in the house.
Ndifacho khala ni mantha ndi kukhala opanda chiyembekezo, anthu awazinawathandizira kuti akabisale akakhale mnyumba ndi kuzibisa okha.
But look here, Bible says Christ came to the people, the fearing people in the house.
Umaru daona ni sopano jumo chione kapa kulankula kunena kuti Yesu Christu analowa mnyumba mene muna liyadu wa mantaza.
Which means Christ is the strength of the weak people and the fearful people.
Yesu Kristu ndiye chimbikiso cha anthu amene ndi ofoka komasoja chimbiko kwa anthu amene ndi amantha.
Acts chapter 1 verse 8 says,
ifati kaona mbuku la machitidwe mutu wake woyamba ndi maika aita akuti mbuku la machitidwe mutu woyamba ndi maika aita ayamba kunena kuti komatu mudzalandira mphamvu mzimu woyera adadza pa inu ndipo mudzakhala mboni zanga mYerusalemu ndi mu Yudeya lonse ndi mSamariya kufikira malekezero ache a dziko.
Here we see when Christ was to ascend to heaven.
Iti nali nthawi imene Ambuye Yesu akukwera kumwamba.
He knew that when he is away from the people, fear will encounter the people. All the people have fear and closed themselves in the house.
And
he knew that without him being present, they can do nothing in themselves. Instead, he told them to wait upon the Lord, waiting upon the promises of God. They are to give break to whatever they were doing and waiting to what God come up with.
Malomo yake anthu anaenera kuembekeza pa Ambuye komanso kuembekezera pa malonjezano onse a Ambuye. Anthu anafunika kukhala kaye babata kukhala kaye chete mwakanthawi kuembekezera chimene Ambuye atachite.
When we are saying about waiting, it's like somebody is driving the car, so is to wait, is to give break to the car and stop, so that he should wait for something that is more powerful than him, the driver and the vehicle, to come up with the solution and the direction.
Tikamala nkhulupirira za kuyembekeza zili ngati munthu amene akuyendesa gali mu tropa nsewu ndiye makhalapo nthawi imene akaona chinthu chachikulu kapena chimene chikumudabisa pasogolo pake amafunika kuti ayambe wayima kaye kuzimisa kaye injini ndi kukhala chete kuyembekezera chinthu chimene ndi champhamvu ndi chachikulu chokuti chipase chisogolo.
So he told the people to wait so that they shouldn't proceed with their wait, they shouldn't proceed with their minds, they shouldn't proceed with whatever they think to be, because fear has covered the people.
Ndino ambeso anawoza kuti anthu awa ayembekeze adikire kaye kuti asapitirize ndi chinthu chimene amachita kapena kupitiriza ndi maganizo awo kapena zina zilizonse ayi koma kuti ayembekeze chifukwa kuti anthu azakhala kuti ali ndi mantha.
In other way around, he taught them not to proceed because there were more flesh in everything.
Mukulankhula kwina nkunena kuti anthu awa tayenera kudikira nenera kukhala chete chifanena kuti mwanyowo munali zinthu zokhuza thupi chabe anali mphamvu monga mathupi.
So Christ, when he came with the word of strength, he came with power, so that they should proceed. Now they should start doing the work of moving. Which means it's Christ who give them power to move. At first they were powerless. Look to the book of Acts chapter 1 verse 8. Says that is when after waiting upon the Lord, there is power that will come from God to empower them so that they should move forward. Then is when there will be the witness in Jerusalem, that is Judea, in Ikana, I mean Samaria, and as well as to the uttermost part of the world.
Anthu aja amayembekezera kuti pabwere kaye mphamvu ndiye mphamvu yo ikabwera ndimene idzakawapange sopano kuti wadzakhoza kuyenda sopano nikukhala na umboni ndi kuchitira umboni ku Yudeya konse, ku Samariya, ku Galileya ndi madera onse ozungulira chifukwa cha mphamvu imene apasidweyo.
Which means without this power, Without the Spirit of God, nobody can witnessing the true gospel of the Lord Jesus Christ not revealed in the scriptures. Many claims to be the true worshippers without the power, they are just lying to themselves, fooling themselves. But the truth is, let Christ come upon your heart so that he should empower you. Then is when you be a witness, you preach him without compromising. To conclude on this point, without Christ there is compromising in all things. And those that believe that uncompromising message are compromising people. And those compromising people that live together, they are adultery worshippers. Nothing good will come from those people. So they are not serving this true gospel, this true Christ that is revealed in the scriptures, that is the true gospel that sets people free. So when we go back to the book of John chapter 20, now verse 20 says, and when he had so said, he showed and told them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Again, there are two or three things that is found here very mysterious. Number one is reflected from verse 19, whereby Christ was found in their midst without using the rags, walking in the presence of the people, because the doors were shut and closed.
So
the founding of Christ in the closed area, in the closed house, again, it was very mysterious. Which means people get marveled on Christ Jesus. And after being marveled, Christ is coming now with the message to the people. What was the message? The message of peace. I am the peace of the people. I am the peace of the elect. If you have me, if I am with you, you are without fear, you have peace. And if there is the peace of the Lord is with you, then you fear nobody, you take bold in everything, you preach without compromising.
Ndibonga ndidumutendero mene uri mwa iwe mawa mene ari mwa iwe antendera mene uma khala munthu amene ndi womasuka ulibe mantha maloma ko uma ima ndikulalikira uthenga wabwino osaopa kanthu.
Secondly, after preaching peace to the people, he showed his hands and his side unto the people.
Chinthu chachiwiri mwatichiona pambuyo pakulalikira mtendere anawaonesatu anthu akuti manja ake komanso mtiti mwake.
Why was his hands and side is to be shown to the people?
Koma chifanyane kulali koyenera kunena kuti manja ake komanso mtiti zake zionesedwe kwa anthu awa.
Is to prove himself that he is 100% the one who came first and preached to the people.
Abantu amakachitira umboni iye mwini kukadzionesera kuti ndiyeyo ndithu atunthu amene ana pachipira uza ndipakubwera kutaulalikira.
God B was to translate himself from the physical Christ to the spiritual Christ.
Kudanthauzana kuti iyeyo amakadzionesera yekha kuzitanthauzira kuchokera ku Yesu Khristu wathupi uja kukavumbuluka yekha kuwaonesera anthu Yesu waubvimu sopano.
He was to transform the mindset of these people that you know the physical Christ, then now there is a spiritual Christ to whom you are to know and preach.
Ndiponso amakawasinthatu maganizo a anthu aja kunena kuti inuyo mmakazi watu Yesu Khristu wathupi koma sopano ufuna kuzindikira Yesu Khristu wausimu kutimlandira iye.
He was sealing the gospel that from today forward there is only one basic, one foundation, one gospel that you are to preach. Is this Christ whom has hands and his side pierced and put into burial and resurrected? Now preach Christ and him crucified.
Ndiponso tu amakaika chizindiro kuwasimikizira mmene uthenga wabwino kufunika kulalikiridwa kunena kuti pali Yesu Khristu mmodzi yekha amene ndiye maziko amene ndiye chiyambi ndi makhaziko aje a uthenga wabwino amene inuyo mufunika kumpa kumulalikira amene iyeyo anaphedwa anapachikidwa anayikidwa mʼmanda ndipo anauka kwa akufa.
Thirdly, he was to prove himself because it was so easy at that time because they were having much fear to worship the other things in the name of Christ Jesus.
Ndiponso iyeyo kunali kofunika kuti akadzionesere yekha kuti akachitira umboni kwa iwo aja popeza ophunzira aja anali ndi mantha akulu ndiye mʼmalo mwake kunali kosavuta kuti akhoza kupeka mtima ndiyamba kumapembeza Yesu Khristu wina.
It was very easy if somebody can come in the name of Christ, they can easily believe him because they were at the situation whereby they were hopeless, having nobody to protect them. So they were in need of the protection. That's why they clinged themselves and closed themselves tight in the house.
Nde chifuwa cha mantha amene ophunzira anali nawo kunali kosavuta kukopedwa mtima kuti akhoza kubwera munthu wina ndi kudzitchula yekha kukhala Yesu anthu aja kukwanisa kumupembeza iyeyo. Chifayika anafunika anthu awa munthu amene ali wowatonthoza kapena chiyembekezo wapose chiyembekezo munthawi imene anthu awa palibe chiyembekezo.
Because fear protects things that were to be done upon the betterness to be accepted in a worse way.
Chifuwadu apa kunali kukakhazikisa njira yotetezera zinthu zimene zikanatha kukopedwa kapena kuwonongeka chifukwa cha mantha.
So fear is a major weapon that even destroyed the mindset of the people.
Ne mantha ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene chimatha kusokoneza maganizidwe akunthu.
Fear brings worries.
Ndi mantha amabweretsa nkhawa.
So worries brings distraction.
Ndipo nkhawayo imabweretsa chisokonezo.
So Christ was to prove himself that he is 100% the one who came first so that these people shouldn't believe the other things.
tufanya kambu Yesu amelela ukadzione sera pamatsoka kuti ukazidira umboni kuti ndiyeyo ndithu Yesu Kristo watunthu kuti anthu awa wasakhulupirire so zinthu zina.
I remember one day when I was preaching from the book of Ruth, I said that Naomi told Ruth to stick fast where Boaz will sleep, and she should knew the exact Boaz where him is to sleep.
Right. Naomi because
it would have been easier, so very easier, for Ruth to cling to the boy's man that works under Boaz, looking like Boaz, so he would be clinging to the first hope. So your eyes look fast on Boaz without compromising.
Chifuwa nungu nalikosa mfuta kuti Rute akwazo kukopeka mpima ndi kumaka kamira anyama taena bina kuoneka ngati Boazi. Nchifanya kata funika kuti akhale maso kuone sasa ndi kumzindikira bwino Boazi wini wini.
Now the truth is Christ is not related with anything.
Ndeno chona jake chelijeni chona kuti Yesu Kristu kusama fanisi duatikena karikose.
Christ is not resembling meaning something while he is something.
Because Yesu Kristo amene yosama dzibisa kumazionekesa ngati kanthu kena kake ayi.
The original Christ, the real true Christ, is 100% himself, and nobody can differentiate him with other things or make him similar with other things. He is original and true real Christ.
Ndi Yesu Kristo ameneyo ndi iye ndithu athunthu ndipo iyeyo samazibisa akuzibisa yekha mukatukena ngapena kubisira mchigoma china chake ndipo kulibe munthu amene akhoza kufanizira ameneyo ndi kathukena kakayi popeza iyeyo ndi Yesu Kristo ndithu wathunthu.
So look here, Christ was to prove himself, I am the Christ whom you crucified, look my arms, look my sides, reflect the true Christ whom you crucify. This is another message that used to preach, that we are preaching Christ, the crucified one.
Ichitu nchifayaka ambwe Yesu anazionesera kudzivumbulusa iye yekha kuti onani manja anga, onani mtundu mwanga, ndipo mudziwe kuti ineyo ndiye Yesu Kristu weni weni ujayo, umene uri kudali kudzipereka umboni komanso kukapereka uthenga weni weni kuti ndipo yambaniso pano kulapa uthenga wabwino wa Yesu Kristu koma wapachitidwa.
Number two, he showed them his side. Why is his side? Because the church of Christ came from the side of Christ.
Chintu chachiwiri kunafunika kwambiri kuti akawaonese mtiti mwache chifukwa kuchoka onekera mtiti pakuti mpingo wache unatuluka unabadwa kuchokera mtiti mwake.
Because when the soldier came and pierced his side, we see water and blood come out from the body of Christ Jesus. That reflect or shows or meaning the birth of the church of Christ.
Pajadu ali pandanda pamene msilikali anabwera ndi kugwaza mtiti mwake ndinaona pamenepo kunena kuti munatuluka magazi ndi madzi amene amakaonetsera kubadwa kwa mpingo wache wa Yesu.
Again he was showing them his side fully to let them know that you come from this side, you are arrived because of this side. Now I've come to let you know that you are arrived, I've given birth to my church, the living church, and you are my church.
Ndiponso kunafunika kuti ambeso aonese anthu mtundu mwachi kukawasimikizira kuona kuti inuyo munabadwa kuchokera mtiti mmene mumu mmalo mwake onati kuchokera mmalo mmene munabadwa ndipo mmene mumu ndi mmene mpingo wanga unabadwira lero kuti ndipo chifukwa cha mtiti mmene mumu ndakupangani kukhala mpingo wenu wenu wathunthu.
Before we proceed, you can look verse 19. That when these disciples were having fear, it means they had much sorrow and hopeless, fearing, having worries, nothing good was at their side.
And this is the one that is
Now, let us see what people did after seeing the sign, the hands, and the word from Christ about peace. What happened to the people?
That
is point number four. They were glad. Why glad? Because they have heard Christ. They have seen Christ. Christ is the joy of his own
people.
Because the last sentence of 20 fully concludes by saying that when they saw the Lord is when they were glad. Why glad? Because they saw the Lord. How did they saw the Lord? The Lord himself opened their eyes to see him. How can we say that these were blind? Number one, they were in the house, which means the house covered them so that they should see nothing outside. This is a simple symbol of blindness. Because if the house covered them, it means the house protected them to see things that were outside. Now, because the house protected them to see things that were outside, that is blindness. They were blind over the things outside the house. That's why for them to see Christ, it makes Christ just to come inside the house, because there is a blockage, there is a hedge that is preventing them to see Christ. Let Christ just jump in automatically, spiritually, in a divine way, so that they shouldn't understand what has happened. But when he will just enter within, they might see him, then their eyes will be opened to Christ. The coming of Christ within the house while the doors were open or closed is the opening of the eyes of the disciples to Christ himself so that they might see him. The question might be, what have you seen? Because when these people saw Christ, they were glad. Even Abraham was glad to see the day of the Lord. Which means Christ is our joy.
umene kuti ndiwumboonera kuti Yesu Khristu ndiye chimwemwe chathu.
Christ is our strength and we are glad in it.
Ndiponso iyeyo ndiye mphamvu yathu komanso tikondwera pa iyo.
He is our direction and he is our everything.
Iyeyo ndiye chisogozo chathu komanso iyeyo ndiye zonse zathu.
They saw the Lord and the Lord brought gladness to them. Which means when they saw the Lord, all the fears that were with them ran away, freeing from the Lord. He is the chaser of their fear. What a blessing to be one whom the Lord opened the eyes so that he might see the Lord. Christ says, see my hands and my side. The seeing of the hands and the side was creating the foundation of the revering of the resurrected Christ as the only true gospel that is one to preach without compromising.
Kuona manja komanso mtiti za Ambuye kunali kukakhazikisa ndi kukalenga kulalikira uthenga wabwino wenuwenu olalikira Yesu Khristu opachikidwa posatinsera kapena kuwonjezerapo.
The joy came to the people when they saw the exact Christ who had hands and side pierced, meaning the resurrected Christ, is when the joy came to the people. We rejoice in the revealed and the resurrected Christ, the crucified one. Our joy is in the resurrected Christ Jesus. Preach Christ without compromise, the resurrected one, the crucified one. Then your heart will be nourished and rejoice. Even the hearers will rejoice too. That's why when we sing the songs that is speaking about the exact Christ, the crucified and the resurrected, the one having hands and side pierced, we rejoice in it.
Because